You seduce me with your eyes. Kiuno chako chani changanya me. When you go down kidogo, nabaki mtoto mdogo. Sura yako ya katoto kadogo, tembo yako ikicheza ndogo mdogo. Minabaki na ingata, minabaki na ingata. Sasikize wanopenda mdomo, tutawapaga sisi mgomo. Takupenda milele, mpaka tufike kikomo. Usiasikize wanopenda mdomo, tutawapaga sisi mgomo. Takupenda gamilele, mpaka tufike kikomo. Oh baby forever, me and you forever. 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 I go mad when I go in. Niki cheza na yako bigi bigi. Niki upiga ga jigi jigi. Kitandani bigi rigiri. I go mad when I go in. Niki cheza na yako bigi bigi. Niki upiga ga jigi jigi. Kitandani bigi rigiri. You're my only baby darling, darling baby. You're my everything, everything. Pezi letu tulichunge, wengine wakatuhunge. You're my only baby, darling, darling, baby, you're my everything. Penzi letu tulichunge, wengine wakatuunge. Oh baby, forever, me and you forever. Oh baby, forever, me and you forever. My baby, forever, me and you forever. Oh baby, forever, oh baby, forever. Weni wangu Kenyan angel. Weni wangu wapite, takulinda kimachete, usijeni acha peke. Weni wangu Kenya ninjo, weni wangu wapite, takulinda kimachete, usijeni acha peke. Takutunza kizabibu, taishina weni we babu, usijeni one haibu, tuishi kizali chibu. Takutunza kizabibu, taishina weni we babu, usije nione aibu, tuishi kizali chibu. You're my only baby, darling, darling, baby, you're my everything, heavy. You're my only baby, you're my everything. Oh, 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 baby, forever, me and you forever. Oh, baby, forever, me and you forever. Oh, baby, forever, me and you forever. Oh baby forever, me and you forever.